ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Alal bare sappo lewru février hitande 2016 jenna yamde soki do studio tamani mi tawa ile maison de la presse bamako jottino no do kabaruji do yumar way galo on competitivity do wono gubal gal be noddita gatchangal kanye plateforme fa yottoyo e semaabe fuube kewri wakkati jonono be kani do wono landinirade gal lure kidande le majjundube kolli tv do wakkati jono sa ewi do wono no ko warato ko an haani ko ta arme mali o yotto ton walde do won debbe noddirta golliroobe ko he mun en gobbe to gawotoobe holli tawen der do walde wakkati jore be gondi do won metti mawdi hollitinde wi tan ko laamu hokkata be golleji to gawotoobe kolliti do won cuudi laamu kandi ma he ton di fu kambe kanno ma hoddi do le balde tati be bi do won cuudi laamu gondi to kumnide kabab bi do golleji tinno njoppono ko wakkati jono laamu maliobe gondi hokkindirde juude faabe jey Allah hono be kan laninirade ko golleji anka yaagol makka le leedi meedi ndibe kulliti wiide dum wonono anka tiidalaje gannodi le hitan hikkande to minatobe jey Allah hono dido golleji kan yubbirade do e tawede fuddube kulliti wiide cogugal mo saddaaji hijjidi wara jippinede sa Rwanda 2016 be kulliti wiide leedi meedi ndi ko be laati dido bako kenya be ngaddi be ngarti le leedi meedi ndi be jabbita madu yibbe Allah honjo to wobbe kulliti wiide le hen wakkati jona na haali ko tawe no golliji kan gollirede fa fi gol bolon yaha yaso le leedi meedi ndi sa grab oro kabar wakkati jono yotti min be kulliti wiide arme mali militaire ngabe taton kanye keddi le hen ko muben mabbe yabbi bombore nokku noddirtedo monde oro le laamu duanso idu le region moptisa jewi dum woddire gallure mottinde ko yata kilo ngaji temetati wakkati jono kanko ministre kuminido kabar solde sibi le leedi meden do holli mbo yonki makko wakkati fugo dido bonandaji ngatta fewde e arme o ko holitinde wiɗɗum won le puɗɗorde lewru février ndu wala fuu muɗum humpi wiide kaɓotoɓe walde ndeɓe noddirta gaccande ɓe naati le ngallure kidal nde wakkati ndeɓe natno le ngallure kidal nde hollitama wiyede ko foti mobilaji capanɗe joyyi ɓe naari le ndeɗo ngallure ɗum hosino fa ɗum wadda tiiɗalaji hakkunde gueɗe ɗedu ko sakiti ko nden ɓe kaldi ɓe pamri wakkati jonono ɓe kani nangguirde ɗum won ngallure kidal nde ɗum e tawede fuu wakkati jono haalaji kewɗi ana keddi le hen hollitinde wiide arme mali on e mande hani natude le ngallure kidal nde fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Sama Seku
woni joni ɗo laamu o hono gollannoɓe adnaru ndu ana deƴƴi tafun ɓe jaɓɓali sefaari dow kawral hakkunde guɓe sema e plateforme saabi deƴƴere mabɓe jaati yimɓeele fuɗɗi sikkitaade wirfogol arme mali tokkidal to yoga mbihi ɓe mbawata wirfaade ton jaati ka noon Mouhamed Ousmane Ag Mahamoun mo guɓal sema holliti wiide arme mali wartan kidal fay ko ɓoyata kanko goto e hooreɓe guɓe ɗe holliti wiide kaldal no ɗum hani waɗede woodi joni o suudu ministre meɗen kumaniɗo kabaru dewral holliti wiide kawral guɓe ɗiɗ ɗe yo ɓeydari mangal noon bangal golleji talkur alger ndu eɗum wawi latade sababu wirfagol arme mali to kidal to fay so wambiɓe wirfagol fama to kidal to latta ko baasi goɗɗo joni joni o ana tiiɗi mbawen sefade dow mande ɗum waɗata
honno plateforme natire ngallure kidal nde ɓe kolliti wiide le balɗe garoje ɗeɗo ana hani ko tawe arme mali o naata le ngallure kidal nde noon goto gonɗo e walde noddirtede sema nde hollitiri wiide wakkati joni ɓe gondi e ƴewtade faaɓe ƴe Allah hono arme o hani wirfitirade le ngallure kidal nde keɗe kanko noddirteɗo Mouhamed Ousmane Ag Mouhamed o yo goto ɗum woni walde noddirtede Azawad nde keñen ɗum woni hecci keñen wonno haalude amen mawdi ɗo
avec ce qui est arrivé à Kidal
wa Kidal wakati joni o ko idum hollita wiide kaldal e kawral gal ana wondi e yarde yeso sa ƴewi Kidal e hore mudun walda e region ngaji goddi dino hono sa subiki region Tumbuto atano walda e region Gao wakati joni hebe fu ana jogino golleji di kani yarde le hen yeso wakati joni o wiide fa arme mal wirfo le ngallure Kidal de idum le kaldal e kawral gal jati ena wondi e gollede du gede de fu pamri do hen plateforme kanye e sema ka wakati joni en fu yede andi wajibi sina ƴeewe daña ko ƴewta le hen won gueɗe ɗeɓe jiiɗa ɓe jaratono ni tan ka sa ƴeewi ko wondi e wadde ko tan iɗum hollita wiide wakkati joni o iɗum wondi e yarde yesso miɗen jiiɗi ɗum fuu ɗum yuɓɓo du yalla yimɓele amen gonɓe toon ɓe ɓerɗe
muyanaoi
laamu mali oɓe kolliti wiide wakkati joni o ko guɓe noddirtoɗe Azawad kañe plateforme ɓe ɓe kaldi soɓe pamri honno ngallure kidal nde hani joguirede ko ɓe kolliti wiide wakkati joni ɗum hollita wiide kaldal e kawral ngal ana wondi e yarde yesso le leydi meɗen ndi ɗum e tawede furdo ana wawi latade sababu wakkati joni o so arme o wirfo le ngallure kidal nde keɗe kanko noddirtoɗe Ibrahima Ashi Hanga o yo conseil ɗum woni technique to suudu ministre humyudu kabaru dewdetal ɓiɓɓe mali ko haali dow hen
Nous nous apprécions.
Mais dans Belti, et qu'on dit à Wadde Wakar John, ou quoi, il y a la jamène jat, sa bide, lady Malindi Fou, yon Malin Kobe Joy, homo fou, an wa yad, ou yidi, yad yaw to sekiki mout, ou won yidu. Wakad fou yim, an a kaifa lamo, ou litin de vide, wala fou, ko hali do hen, aka yewi lamo, ou kanya walde adnar, alandu fou, yon wund e jukun eti, honosaria wul chapan e joy, wul kaldle korangal, ou litin de vide. Wajbisina yim elbe fou, gwanta hon non guru no, arande no. Wakad John, yon kolita vitam, yon belti kili, yon gulid, lamo, wundi e gollude di mide ngondi e wadde no watte fu jeewa yel hono kaldal e kawrangal tabirte fa jeewa yel armi malani wirfo to kidal to
se retrouve a kidal
kanko do wonno dirted Allah diko bi inde anditeto boni to lelamu duansobe koliti wido ko ha yonki makko harba wakkati joni o ko an hani ko tawe akmino dido kabaruji min dokkidu ilikikidi kenyen dobe koliti wid sa jeewi wakande be karboto yonki makko de misido urno o mo gandino galle makko sekirabe den dono wo yotam buramo ga Olitinde wiide tan dum woni an kaw yambereji puddudi liddo bomako do kaandi yowade wakkati jono no balal hani waylitirede no hijjo wonde wadirde le leedi meden di hijjiji dibe koliti wiide sa je wakkati jono be gonde yewtade dum gal do kawtal woni kawtal arande faabe yewa yalla hono dum hani yubbirade fa gasa le majjundube koliti wiidan hasindini Allah ko warato ko salaado jabi cogugal musadaaji ko yarta hijju ko dum buyto kede kanko noddirte Abib Kano ko hali do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
Alhani hande jawtaden titallaji landinal hijjore leedi mendi landinal fadde mabbe yaade landinal nobbe jaarata e kanyal landinal so be jottike makkatun ngadobe landule dew ngondi be min noddi hande fami totondira hakkillaji do dum hani wadede joni won arande hebude rentine himbe la fuf le nokku goto dum newaki non fey an holla wiide enen fuf yo sago goto non so en tayki tige gilla duubi didi ko min kaltuna fadde landinal hijjore nde hitande fuf buri newade le hitande 2013 toggu hijjore nde millionaji didi ujunaji temedere e chapanɗe jeenayi e ɗiɗi e temedde ɗiɗi wonno rawanen ɗum warti millionaji ɗiɗi ujunaji temedere e chapanɗe tati e nayyi hikka ɗum min ƴeewa hono ɗum wawi ɓuytirede ɗum woni yila hoorejo leydi men ndi ɓuytude cogguji ɗi tawe landinal ngal nakkisaki saabi keɓal ɓiɓɓe leydi men ndi heewa sanne
kambe gombe le laamu gawo o dum wonno no mahobe gombe tombe wakkati jonoobe metta sanne hono walde humniide kabaru ko bibbe be ko mahetele leedi meden dum wonno walde cuudi sar wusiji koji kuminiide kabaru mahugol le leedi meden le majjundube koliti wi ndeddo walde yoppa dum wonno ngalure gawonde do e balde tati be bindi lettre fewtude e gouverneur gondo ton o ciagal mudube koliti wi ndeddo lettre e be kaaja dum wonno walde noddeten anestipde ne yoppa dum wonno nokku o fur wakkati jono kede kanko noddete Muhammad Lamine Touro yo horeju dum wonno ma obe ngombe to gawtobe ko halido hen to foccitango Muhammadu Samaseku
so onnani adjectif ana inde yo sababu minen do en entreprise beno e hakkille am humpitinde min wargol marché golleji mo intigol sa leedi ndi der gaaw yo hakke amen non do dum fadiri fuf enen kani hannede minen yimbe le sa leedi ndi minen jogibe ciadele golle gilla duubi joyi yoga e amen anda faydo dereji mun en goni sabe dum min dardi adjectif ko tino wadana on nokku hakkille yo walla min hebude marché ngaji o wadali dum fay hunde min kebali fa hande tambari dum entrepreneur en be runi ribibe sabe nafa fuf be galana min
be koliti wiide dum wonno fiobe ballon le leedi meden di be iwri le lamorde Rwanda nokku noddetode Kigali be ngarti le leedi meden di le majjondube kebi medaay ngaji kalis danejo le hitande 2016 de ko be noddiri 2016 le majjube bi jaga bule malde wakande be jippuno to diwoji di to dum wonno anka horejo ministre o kanyum jati so jabbiibe ton honjotobe wobbe koliti wirle hen wakkati jono mali an haani jewtaade ji wakkati jono jaw yalla hono dido golleji kan yarde yaso dum wonno fiugol ballon le leedi meden di kede kanko noddetode Ahmed Soumaré o ko hali do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
e fuddore yewtere nde équipe Mali o wala non yakawere fey match mabbe arande o fey goto haway bandu seeden seeden woni ko kebbi fikitaade be njotini min kar fa sanne e noneji di fuf figol bollo ngardudo ley sembe caldi nangowo hakkilo no feewi nde do yewtere chan an waawi laataade sababu figol bollo leedi meden beeda yarre yeso en mbaawi dun nawtoraade fiobe bollo chan be so en jaari jamjam hewbe mabbe an waawi nannede e le équipe mobbe be so en ngadiri dun yaawa yaawa toke mun burata hewde e gintinobe ka ana bibbe Mali e wobbe ngoni kabaru mudun contrat dum woni ko be jogi walitinde be joni ana wawi waddande equipe ballon meden ciadele mawde bangal sariya e hono mun en dum newaki fe e dum wawi latade sababu tidallaji kew
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekirabe jeneelo do ne les réseaux ngaji den puddirado kulli korodo be kulli tiwido ko yaata millioji temedre e chapande jeddi e go'o sefa du anni wattede hejo yurwer hitade 2016 le lamu kulli korodo do kabaruji ko kamo ton kenyo kuni fana o do kabaru wakkati jona fa jeede do jawlele do de kanit labbinirede urute ngardan faado sigaso do be kulitiwi do du hejo jawdi be keji kidun do wonon ko hani wadde kabaru yirwere le lamu sigaso o fo e mangal mudu ko yata milliarduji sappo do wonitaade 2016 de dido kabaruji dunno kama kenen to sigaso to le majju wakkati jono be kulitiwi be jaltina le he dati fa jeweno jawdi han nangirede no labiri se urute ngaranti miniren faado gundam do do wonon kambe janginobe gombe tombe janginobe jande hakkundere be kambe dulitaade il altiner jabbinonde be puddito murtere mabbe batte tati deedo murterbe kulitiwi wakkati jono hono yibbel mabbe wobbe antonan kaani winde de ciudi sar wusidi sekiraa do wakkati nyalawmo hande kabaruuji meden di
sido tamani